Skynet Production, HOT Family, Teacher, Tolu Marvelous, Kevo Moss, Vaseline Anton, Infano, Naughty B, MC Kosi, The Fidel, Producer Yo.
Walitaka tuwashike, tukawashika, sema basi umekubali. Waliuliza kamizuka, itawashika, sema basi umekubali.
S-K-Y-N-E-T, we the mighty, watatuti.
Walitisha wakapewa, goma juu sky patenet. Goma kali kwenye hewa, pole boss tambo nishapewa, nishalewa. Tafakari, tinakali, jemedari, anamali, chunda jaji, tambua basi, nikisasi, toka kasi, sina nafsi, bila tafsi.
Majemedare, si toka jade, tunapare ndani ya Skynet, si wakare, skiza mezane, panche tu boss, tiko high rate. Tunasonga, hatuko pare pare, mbaka sasa, tuko hewane, sipo hete, songea, tukate, ndani ya party, tukate, tukate.
Walitaka tuwashike, tukawashika, sema basi umekubali. Waliuliza kamizuka, itawashika, sema basi umekubali.
S-K-Y-N-E-T, we the mighty, watatuti.
Wakitaka lost, tunawafukuza Skynet. Wakitaka hit, tunawakaribisha best. Kwani nini bozi, tindo the best. Kuna less Skynet, kote pisa hits. Huyo ni Kevo Moss. Wakileta ngori, tunawagokeria. Wakileta hit, tindo the best. Tunatuliaga, mahit zote.
Vini na flow kama maji kwenye flow. Kule iko bomba na tena iko high. Kitu imelipuka, inapandisha mizuka. Inadatisha vile tunago. Wakilisha hala hala go. Inadatisha vile tunago. Wakilisha hala hala go.
Angel.
Walitaka tuwashike, tukawashika, sema basi umekubali. Waliuliza kamizuka, itawashika, sema basi umekubali.
S-K-Y-N-E-T, we the mighty, watatuti.
Nasikika hapa pale rap yangu ya uma. Kwa mic nina nguvu kama ile ya duma. Jusi naga huruma, solda zidi kuvuma. Nai, heli hadi kule kakuma. Wezani hata kaka na clad zangu bei. Cheza na mi ifano utakuje bei. Kutaka madi lazima ufike bei. Na ukiripenda baby, tenda kwetu Homa Bay.
So you need call me PLO the English speaker. For whatever but for never like John the Walker. I bring peace and affect your like Jesus the healer. I'm a Masai hero, the catch up for traitor. Leave legacy behind like Mtula the lawyer. Not Uhuru call me Kenya tama mouth. I'm a top in the sky, you can call me Skynet. New face, new style, like a Mara Crowley.
Walitaka tuwashike, tukawashika, sema basi umekubali. Waliuliza kamizuka, itawashika, sema basi umekubali.
S-K-Y-N-E-T, we the mighty, watatuti.
MC Kosi so crazy, hot like atomic heat. Overlapping sing and rap kwenye game niko sexy. Skynere ni mzuka kwenye fani, tumawasilika papa ndani ya maji. Wenye beef watucheki wakiatuke kama risasi. Watupe sina fasi, tuhudumie mafanze. Stari zetu kale kama generale. Sauti zetu kama ninga, tumekuja kuwashika.
Chifanya mkale, takutana na mkale kukongwa.
Tukawashika, sema basi umekubali. Waliuliza kamizuka, itawashika, sema basi umekubali. Walitaka tuwashike, tukawashika, sema basi umekubali. Waliuliza kamizuka, itawashika, sema basi umekubali.
S-K-Y-N-E-T,